Sikia sauti ya kilize.
Wada
Moko
locally design. Toto liko fine. Check another wine. Check another wine. Oh mama, excellent.
Matuta maini,
excellent. Oh mama, excellent. Kanante ganini, excellent.
Ulimbome ni nasa swezi tembea. Tonight, bibi sugar moja situkishea.
Mtoto ameni bamba, kiuno chembamba. Anapiga mizamba hata kitanda chakamba. Ajue kudanga, ajue waganga. Simpe nafasi mtu ya kupewa namba.
Sijui ni mfungulia yani. Kwa mana kabamba kinoma. Ukitaka ni kukabibi migoni. Oh mama, shimo limetema.
Fine. Check another wine. Check another wine. Oh mama, excellent.
Tutamaini,
excellent. Oh mama, excellent. Kanante ganini, excellent.
Look around, no compare. Shikayani untata, no compare. Lost my mind, no girl, no compare. And you know, you're special for me.
Ni kweli kakosi ngongo.
Pasijege
ukaulingongo. Kwa tutu natega mingongo. Vumbala kata maringongo.
Nachopenda huyu mrembo, mkumbuzi wa mambo. Kwa kesi na jambo.
Kabalikiwa kisura, shepu kafura. Sijali hasara, nitampa maela.
Locally designed. Totally go fine. Check another wine. Check another wine.
Oh mama,
excellent.
Matuta maini,
excellent. Oh mama, excellent. Kanante ganini, excellent.
Turn up. Macha koda.
Turn up.
Uwane kutazama wewe.
Turn up.
Yeah.
Turn up.